Luka simore nogay e nayabere e alat dum ko nyallal arnal e der yonterre den be rewbe dawi bimbi subaka kayenande hibe yobi tiri dibe moinno be tawi hayre ombiranonde yenande den tallama be nati kono be tawal ton fure Isa ko hojo wa fewno ko be mijoto fi dum worbe dido borni be cionci jalbudi feñani be be fow be huli be uggini ga leydi kono ben worbe dido wi'ibe
ko fi hon dum dabbi tan ton wurdo on e hakkunde maybe ben o alaado o immintinama andite ko wolanayno on ko fewndo o wonno jalil himo wi'ayno on bebi aden on watte e juude junubanke en o fempe o ware o immintinoye ka nyalande tammer
ton ben anditi din kongudi Isa al-Masih on sai be iwi ka yenande don be yahi yeto yagol dun saha babbe ben sappo e go'o wondude heddibe ben fof ben rewbe ko Maryama Magaduna e yuwanna e Maryama yumma Yaquba wondude e wobbe go'o wawlanoyno dun saha babbe ben sappo e go'o kono be ronki holade ben rewbe tay kongudi ben din no waani be wafuyanteji kono Petrusu immi dogiri ton bay o hewti o uggini ka yenande o kasange on tun o yiito on sai o hoti kamako e hore himo ngaldi sabu konko wadi tawi ndanyande tigi ido e mabbe no yahayno e hodo no wi'e Emma Yusuf wo itorgo Yerusalemu embere kilometer ji sappo e didi tawi ben no yewta fi ko wadno kon fo o fewndo ko be yewtata dum be landondira Isa badibe o waddi e mabbe lawo kono tawi giide mabbe den no wirnana andi tugolmo on sai o wi'ibe
ko kongodi hondi wonnon bogondirde e der ndu yaadumo
be darti be yomi on sai goddo e mabbe wi'etedo Kelayo Pasu jaabimo wi'i
haray ko antum woni ko do wondo Yerusalem bo andali ko wadi kon e de balde do
on sai o wi'ibe
hondum
be wi'imo
koko wadi e hore Isa o jeyaado Nasirata dun ko annabaajo jon kugal e kongol yeso Allah yeso jama on fof e ko honno kadi horebe yottinobe sadaka memben e horebe memben wattirimo e juude beya fiyo be nyaawumo be fempamo e leggal be wara men en tanjinino ko kanko yaltinayno banni Israila en e njaggu kono e der dum fof e no hebi hande balde tati gila dum wadi
awa kadi rewbe wondi be amen go ngaldini men fota de be dawno kayenande be tawali ton fure makko on be aribe wiime malaika be feñanibe be wiibe wonde kanko Isa himo wuri on sai wondi be amen go kadi yahi kayenande be tawali fure Isa on ton tay ko no rewbe be wirno men non tigi wonil
on sai kanko Isa o wiibe
kono yo njofobe hidon nennani gomdingol kala ko annabaabe ben hiitino kon har haanana al-Masih on ka o tampirani ado o naatude ka mangural makko
on sai on nangi sifana golbe o windi fi makko kon foka defte gila e Musa e beya annabaabe fo bay woni be badike hodon ko be yahayno e mungon o faaminani be wonde o toni ton o suti kono be jeejimo be wi
wonen ko fi nange yoroyi nibbay woni
on sai o naati di e mabbe fewndo o jodo di e mabbe fi nyaamugol o jetti biredi on o du'i o tajiti o jonnibe ton giide mabbe den udditi be anditimo on sai o majjitori be be woni e wi indirgol
inaaberde men den no amayno weltare fewndo ko o yeltata en kalawol o sifano en ko windi kon ka defte
be immi kisan be yiltiti Yerusalem be ari be tawi sahabaabe ben sappo e go e wondi be mumben no mottondiri don tay ben wonnobe don no wi'a
ka hagiga ko jon immintinama o feñani sim unu
on sai be yadi do kadi sifanibe ko be yi'i kon kalawol e ko honno be anditirimo ka sendo biredi wa fewndo ko be yewtayno dum kanko tigi o ari hakkunde mabbe o wi'ibe
yo jam wono e mon
tumbe denji be huli be sikki ko belu be kono o wi'i be
ko no jibi don ko fi hon non kadi de sikkitaare wonani ka berde mum ndare de juude ange de koyde an ko min tigini meme landaron ko fi belu alateu alajie on yile min mi do mari
bay woni o wi'i dum on sai o hollibe juude makko den e koyde makko den bay tawi e der weltare mabbe den ha joni be holaki hibe e der ngalaw on sai o wi'i be
ala hedo mari do goddum ko nyamete
on sai be bannani mo huntere lingi saangi o jettingi o nafi yeso mabbe on sai o wi'i be
ko dun do mi wolanno on feondo mi wonduno e mon wonde be ko windi fi an kon fo kasariya Musa e ka Zabura e ka defte be annabaabe laato
on tuma o udditani be hakkille mabbe den fino be faamira defte den o wi'i be kadi
ko dun do windi wondema almasihu on tampay o immintine hakkunde maybe ben ka nyallal tammal a wakadi le idin fo waajete inde makko gilayer salam fiyo be tubu be yafane junubaji mabbe din ko no woni sede be dum ben joni non mi addano yayi on ko baba afoduno kon kono onon lutte ka der sare haatuma yeda don bawgal iwraingal ka dowgal
bawto dum Isa nawri be telen betani o fonti juude makko den o du'anibe wa fewno ko du'antobe o accibe dum o jentina ka kam bay kambe be sujjanimo be yiltiti Yerusalem e hore welo welo mawngo on sai be tabiti ka julirde mawnde hibe mawnina Allah.